Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Do yo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Altinere capantati lewru novembre hitande 2015 sappo e jeddi yande jabbiri masilmaaji capande nay e joy. Meden tawale Maison de la Presse Bamako. Sakiraɓe on kumpiti ton wiide batu noga e goo ɓo keeriɗo dental leydi aduna jowiɗo e dow kabaru hawaluji batu o fuɗɗi beete hannde to Faransi to. Nden noɓe kolliti wiide ko foti hooreɓe leyɗe temedere e capanɗe joyyi tawodiri e ley oɗo batu. Nden ko jaali e golleji ɗi fuu nayorton e ley banggal seekude laawi saganade en ka e waylitagol wakkati o. Sakiraɓe on kumpiti ton wiide dental baale haala nane en kolliti wiide oɗo batu keeriɗo dental leydi aduna noddirteɗo COP 21 o ana hani latanade Mali sababu hono hooreɓe leydi meɗen ndi hollita kala ko woni himmeji leydi meɗen ndi fewde e kutteji tongiɗi e waylitagol wakkati o. Sakiraɓe yimɓeele ngendi noddirtedi Thiehn Fallah ndi holli metti muɗum fewde e tiddere landinade nokku noddirteɗo Numa Bougou ley laamu kulikoro o, saabi yimɓeele ɓe kolliti wiide ndeɗo tiddere ana wawi sabinbinde kutteji kewɗi fewde e yimɓeele maɓɓe ɓe. On kubbiti ton wiide hono yimɓeele kidal ɓe kolliti wiide kamɓe fa hannde hakkillaji maɓɓe mbaltaki caggal hono kasara fewnaɗo dakirde ministrement ley laamu kidal o, saabi caggal muɗum wala fuu dabareji tendiniɗi piyaɗi ko wawi huncande hoore rafi ndenagu gonɗo e ley laamu kidal o e manggal muɗum. Sakiraɓe ɗi goni kabaruji mawɗi ɗi men jogoni on hannde jottino on ɗi o yo sakkike moɗon Barke Cissé bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe batu nogay e goo ɓo dental leydi aduna jowiɗo e dow kabaru hawaluji batu o fuɗɗi beete hannde to Paris to. Ko foti hooreɓe leyɗe temedere e capanɗe joyyi tawodiri e ley oɗo batu. Hoorejo leydi meɗen ndi ɗum woni kanko Ibrahima Boubacar Keita o, kanko e hoore makko omo toon. Kako jaali e ɗiɗo golleji fuu nayorton e ley banggal seekude laawi sagantoɗi waylitagol wakkati o. Nden no ruunde Afrique nde ɓuri fuu jaaleede e ley kutteji tongiɗi e kabaru waylitagol wakkati o. Ousmane Diko, hono kabaru batu o worri?
Batu COP 21 fuɗɗi beete hannde Paris fa balɗe sappo e ɗiɗi ɗo leyɗe temedere e capanɗe jeɗɗi fuu kawrata fuu ana humani kabaru ha waalu. Ndenaku ɓeydanama doole ley ngallure nde kañi e keeri leydi ndi fuu. Ana haɗa fay goto yaada e mobile mum dow laawi yogaji ɗi ila keeñe. Ila keeñe fa warde hannde yimɓe ana adire mere mere ley Paris fuu. Président Français sullani gikki lobbo e laatagol COP o kañi e heɓude ko yiɗa ko. O dardi honorooɓe makko du fuu pati bonna gikke. E wi François Hollande yo ɗum ɓamande aadi batane lobbo aduna fuu ɗo pari ɗo. Faade o batu ruunde Afrique fuu suɓike haalde goota mo keƴa ɗum haala yo malinke seenina fuu. Kadi mi annda Afrique kolliti yo kutteji turki tipeteki ki kewtoto ruunde nde kañum e hoorono yoppititta faayi. Afrique suɓike mbawka torraji ɗi. Tekkitittoɓe mbi Afrique ana jogi ko heewi e bawɗe faayi heɓana waylitagol wakkati ngol. Jogola ka ana jogi tiiɗalaji du fewde eno nawtorto e ɗe bawɗe. Ɗum waɗi so Afrique ana fawi gikke mum e dow jawdi waylitagol wakkati fa heɓa imaɗe dartaɗe ɗe. Tiiɗala ngokka du ana fewti e warde so jogola ndi jawdi kana hawre e dow laaɓal. Union africaine andini e dow ko tongi ko laawol mum fa warde hitande 2020 nde kawral jokkowalngal hani donnede nde. Ɗo e nden kabaru kawral dow karahanka jondiraka an heddi ñalaɗe sappo e goho fa kawral heɓe e dow hen.
Ndeno dental baale haalanane en kolliti wiide oɗo batu keeriɗo hakkunde ɗum kadi dental leyɗe aduna ɗe ana hani latanade Mali sababu hono hooreɓe leydi meɗen ndi fiyana dabareji tendiniɗi ko hani jokkitade himmeji leydi meɗen ndi fewde e kutteji tongiɗi e waylitagol wakkati o. Isa Kamisogo, o hoorejo dental baale haalanane en kumaniɓe kabaru yirwere ley ruunde Afrique nde. Keɗe ko haali dow faccitago Oumar Waygalo.
Ɗo Mali ɗo wakkati joni on hani ƴeweede yallah hono kabaru mballi guuji banggal jawdi hani waɗirede hen ko yaawi. Mbiɗi miila yoga e haalaji ɗi furdu garan yowade dow majjum fa yetti on leyɗele gonɗe ɓaleeri ɗe kani wallirde. Wakkati joni o Mali ƴeewan yallah hono hani wirfitirade le courantŋaji ñetteɗi ley nangue. Mbiɗi miila yoga e haalaji ɗi du dañan ko yowi dow majjum wakkati joni, saabi de sa ƴeewi hono courantŋaji solaire ɗi gorino iɗum nafa sanne. Ɗi fuu yo haalaji kanɗi haalede to wakkati joni o fa ƴeewa yallah hono wattu wondi e waylitirade ɗum hani haɓirede ley nokku o. Mbiɗi miila du ɗum hulɓini wakkati joni
sakiraɓe kollite men ko woni miijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidio Tamaningo. sakirabe tiddere mawnde landinande e gende nodditirtende numu buguli laamu kulikor o tiddere nde waddi ruubi mawdi sabi de hono yimbeele gonbe gende nodditirtende cienfalandi be kulli metti mabbe dow kabaru tiddere nde sabi de do tiddere mbudiji ngallure bamakonde fu dow de do tiddere tipuite yimbeele tonbe kolliti wide dido anniyaji bamama tawe kambe wala fu ko be kalna den no be kolliti wide hono de do tiddere ana wawi sabi binde nyawuji kewdi fewde e yimbeele mabbe be hono kanko fa jabate o la o mer ngendi nodirtendi cienfala den no kede ko hali e do facitango Ousmane Dicko
ko hubbi hore hewbe jamare nde yo kabaru cellal e torra tongika e tiddere nde wada e ngendi sabe hakkumu mudum e ngendi ndi yo kilo goto non lungol torra yimbe wajibi no do worde hande ni du bonnam faydi an gonda e leleedi yo nyawuji ndogu redu ngandi warde on dulla du hono de tidde yo buubi noddata dun du ede mbawi jondarade nyawgite fa warde e lungol torrowol e nande jatte de mem bami de du jabumu hokkime andande so de tiddere warra manitan de bonnan diameji amen sabede mine yo bulli men jarata
warde lo depuis
sakirabe kumpite wiide golleji nayiide le bangal dartude yimbeele dum woni malinkobe majjube le hijore hikande to minato golleji di fuddi bete hande den horeje walde humaninde dartude yimbeele be kolliti wiide be gondi e fiide dabareji tendinidi fa hono sakirabe meden majjube le hijore nde be jite den no le majjun fa hande be kolliti wiide addadu cakkitido nantinedo o on wodi tafon o addadu holliti wiide yimbeele teme e taton e jatton ngori keddibe le kasara o yimbe taton barmi yimbeele chapande jeegon e nayon majji jitaka sakirabe kumpite wiide caggal kasara pewnaado e dakirde minisma o le laamu kidal o hono yimbeele kidal be fa hande be kolliti wiide kambe hakkillaaji mabbe baltaaki caggal dido bonandaaji sabi wala fu dabareji tendinidi piyaadi ko nayi e le bangal ndenagu ngallure nde den no kede ko neddo goto gondo to kidal to haali e do faccitango Ousmane Dicko
kabaru torraji edun deejini tafen yimbe ana kulti fasanne be denaki sabe dabere fu be bamanaka tagal torraka wana minisma wana barkan wana gube bande kabarde de wala fu kuncido hore bete odu watu 3h mennani lo de mawde tati kaya enka bi yole ka minisma to de piande yuri joni o gube dedu ana gondi e baddude handen o to in kalito fabe jida e do kawral gal be cinnina ana fisngal dum fu ana wadda yolande be dan hendu wayde
deyere
nanno sakirabe kumpite wiide leydi francine di holli metti mudun bete hande fewde e odo kasara ngaddo e le dakirde minisma le laamu kidal o e le communique goto suudu ministre francine kumani do biltude kabaruji hakkunde leydi francine di kanyun e leyde godde kolliti wiide hono yimbeele cuudibe caggal dido kasaraaji ana haani yitede be nangge be ngade be nabe suudu sariya sakirabe kumpite wiide yimbeele won yimbeele kolliti be metti mudun fewde e orange mali dum woni hono pcji orange mali di be kolliti wiide orange mali ana tiri cioggu fa sanne sabbe kolliti wiide iwde e credit fa yottoyade e cioggu internet o sen ewi leyde kerondirde e mali de fu orange mali buri tidude cioggu be kolliti wiide nyaloma jango o be keeji ke fa hom fu kala neddo fu nawtortodo pc orange mali itta pc mudun o joddina pati nawtoro den keede ko kanko astucise o horejo yimbeele landinbe do nyalande kede ko hali do faccitango Ousmane Dicko
sa sasi giga didi yo balde joy fa jeddi heefu ana hawra ujinaji didi e temede jeddi jango gado jande mudum bamtotodo ande ana tido dum baba wadde ko yidi ko dum wadi so ngadum hello bemal facebook fami na malinkoba no orange worri e torde sabede lelefo ledet men fu orange mari buri tide karfeje temede joy e harfere watere lele di niger ana chamtiri cioggu do mali do labi jetti ana halla se mbudu itata niger gamaliga kana itta buudi jetti joni me bami aadi ko me bayi wadde fu yo wayde nawtoraade orange ko dum laati fu sabede yo kalismen wadi orange biden darda jango wombe le hello amen facebook ngofu itta pcji mu e le telephone ngaji di nyifa ele jom famen keba ko men jidi pati fay goto nawtoro orange
le majjun men noddi orange mali bete o ka wala fu ko be kali e dow majjun ka be kolliti wiide be keeji ke nyaloma hande o kanyude nyaloma jango o neddo fu bamdo credit temedere fu abeydanten temedere iwde temedere debbe sappo yaade e temeddidi
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakirabe yewoyen ko woni e les régions gaji meden di en puddiran kabaruji région di to kutiala to be kolliti wiide hirsude dabaji di e le ciuccuka ana wondi e hemde sembe fa sanne le ngallure kutiala nde e mangal mudun den dum wadi so horebe kumanibe batwar kutiala o dum woni hirsirde mabbe nde be gondi e famminde jama o do kutteji tongidi e sodude dabaji di sodude teungaji di vitrinaire timaye dans sa grabe ndiyam fatu ndiaren fatu kulikoro tobe kolliti wiide sarbon yiratake yitere ko foti jonte tati hande dan beedo yimbele kolliti wiide sakuru sarbon an hakkunde temere jeegon fa e ujunere kalisi sefa dan ciottobe kolliti wiide kettangal kanyun e damangaji di dun sabimbini so cioggu sarbon o beedori ni enne dans sa grabe ndiaren fatu tumbututobe kolliti wiide batu hala nane en jowido do jam kanyun e gondal lobbal jodi ke bete hande dan baale hala nane en konyun e hore kanyun e hore be baale politique fa yottoyade e hore be dina e rewbe sukabe tawondiri e ley o do batu enda mali kanyun landini gal do kawrital e lettu gorgal dental baale hala nane en gond e lengal lurnde sagiraabe en timiran kabaruji meden di to sigaso tobe kolliti wiide ko foti yimbeele chapande jetton kumanibe kabaru challal kanyun e hejaabe baale halanane en gonde tottondirde hakkillaaji do dabareji tedorteedi nyaaw jonta ebola o deno dido golleji fuddi ton bete hande faada majjun yo sellinde dabareji tedorteedi di nyaaw jonta ebola o do keri hakkunde leydi meden di kanyun e leyde godde suudu kumanindu kabaru challal leela mu sigaso o kambe landini o do golle sagiraabe dokkade ten hande kabaruji meden di ka pat jehe koy yawtere meden de ana heddi. Thank you.